bizima wo mami jani atasobya nawe bingi byetula byekumu naye atene tubawo ate baba mukyala nikusaze byono zemanyi jatuvudde yonna zemanyi byeyetaga naye jukira mu mwatu nga wansuubiza nti ngo ndibeera nawe forever and ever. Twaula, bosi kaliba makombe, ekyenjo kyonkoze kingi, kitibulira nisebo, bano omutima gwekisa mwami wange onziriremu, gwe wansuubiza hani wange mbulamu ne mbulwadde, kaliba kitwaula, bosi kaliba makombe, ekyenjo kyonkoze kingi, kitibulira nisebo, bano omutima gwekisa mwami wange onziriremu. Aba bageza kwa kumbipinga na bagamba bampuwe kati uyo wefute na ena molimba sina kisanyu sawotoba sina chinyumira lwambuzeko mulimpulira mwekichamu musayi kwange ye mpolentia baby era mpolentia sweetie jangu jendidabe musayi kwame twaula bosi kaliba makombe ekyenjo kyonkoze kingi kitibulira nisebo bano omutima gwekisa mwami wange onziriremu gwe wansuubiza hani wange mbulamu ne mbulwadde kaliba kitwaula bosi kaliba makombe ekyenjo kyonkoze kingi kitibulira nisebo bano omutima gwekisa mwami wange onziriremu. Jukira semova wansubiza titulineko nomutia titulibera febi eye kajoba tocha mnage obate chiti ya mulungu na baba kuwa bekumu eoli bachawa yekole cha baby eonde kedani tata chimanya baku waka waka